bisimilla sukaɓe jokkoɓe weltiɓe hono e korka hono e tampiri mi Ousmane Ñalbuli woni noon ɗo mi dawdade Oumar Waygallo mbaru hono gorɗa
mbiɗa selli basu fooɗa ñalibu
korka ɓuuri a tampa e tafa
alhamdulillah mbiɗen goddi e makka
Allah faamu eɗon ko joguina tan sukaɓe
sembe kabaruji ɗi anni ñalibuli wattu joni o sukko ɗum woni debbo député gotnaɗo le leydi meɗen ɗi joni woni arande aɗa andi duuɓi no foto jogui
mi andi noga e jeegon
noga e jeegon jatti wiya o saawi wattu joni en jaran yewtere meɗen noddirtene mini magge ndedu nokkule kewɗe ɗum woni koɓe noddirta couvre feu ko sukaɓe jokkolɓe ana woddi e wadde do hen timma daraji faɓe kala ɗum garen timminiren birki sembe caɗɗi
baro le fuɗɗode kabaruji ɗi en kolliti ɓurɗo fu cukaku e assemblée suudu assemblée kesso ɗon wattanaɓe député en joni o suka debbo mbaro duuɓi noga e jeegon
omo noddiri Salimata Traoré ñaali buulo janggo jande dow dowre université nokku noddirteɗo sego holliti wiide immadaraji makko ko watta politique koyo nayirade banggal haɓude talka ko kañe wayde golle sukaɓe le leydi meɗen ndi keɗɗen komo sifi dow hen dow faccitago Aminata Diallo
c'est par l'amour du Mali
ko ardi fou yidde Mali nanni kan hen ka miɗo yiiɗi haɓude e miskinaku kañi e waygol golle sukaɓe ko hokki kan kuyan ɗum woni mi suka mi debbo dun nenno rewɓe kañi e sukaɓe ana kuyana ɗe kulle sannen mi wawi heɓude hakkillaji wotonoɓe kamɓe tinnaran kañi e kuyan joganimi gendi an ɗum woni sigu mi woni suka e assemblée nationale ɗo mi waɗan ko mbawmi fu faa mi walla ɓe kañum dun mi wattanan hakkille golleji gouvernement
o l'action gouvernementale
hollitinde wiide Salimata Traoré o député parti ADP Maliba e baru ko bomranko mbiyata guinguin grain aɗa andi heɗi woni koro muɗum
miɗa andi jaati ñaali buuli
noon jaati guinguin hitande hikka nde ka heɓatake sukaɓe keɓata waddirde ɗo bomo ko ɗo de saabe hono wiyetedu saabe couvre feuille o de
noon jaati worri ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe micciteɗen wiide so ɓami fa lewru ramadan ndu dariki tan ɓe mbala eɓe jooɗi e koyɗe mabɓe fa keɓen famtade keɗɗen mumini sende bou
iwde commune 1 yaade commune 2 commune 3 fa commune 4 yimɓe joɗata ko damal mun wattu joni tawe wattu korka rawani wona noon ɗum worino gila nde holita wiide ñaw coronavirus yiyama le leydi ndi lewru mars ƴaɓindu laamu o serti saria couvre feu iɗu natali dabareji heɗoji sargol ñaw o aadi ndi laatake sababu sukaɓe jiidata jamma wattu joni kano laati fu sukaɓe yokaɓe ana jogi dabareji goɗɗi yalla ɓeɓen jewta ɓeɓen jaa le galle goto ɓamde atte na dun gajade ton en andon wiide sukaɓe hewɓe gaɗi majere bamako kañi le nokkule kewɗi le leydi ndi dartude imingol saria couvre feu o
en jaran yewtere meɗen mini magga yontere nde baru le yontere nde majireji kewɗi gaɗi le gallude bamako nde kañi le région ngaji ɗi immadaraji ɗi sukaɓe gaɗi le majireji ɗi kay ɗi jaafa ɗi janjide
ɗiɗo majireji gaɗi le région ngaji ɗi Ousmane Ñaali Buuli kañe fa yettoyo le gallure bamako nde nokkule ɗe fo ɓe jalti hedde ɓeɓe cuuma pinigaji ɓe kolliti metti mabɓe caggal ko jababuji wutteji ɗi kolla le leydi meɗen ndi ɓe mbi ɗum waɗira dow laaɓal kañeno koɓe noddirta couvre feu worri le leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Aminata Diallo
ɓe sukaɓe ana nangi laawi ɗe ana cuuma pineji faɓe kolla metti mabɓe lewi wiwagaɓe couvre feu o itte yogaɓe ɗum kolliti metti muɗum en e jaabuji dokkaɗe e wuteji député en ɗi commune 1 e district bamako o ɗe toɓɓe ɗiɗi woni ko ɓe sukaɓe kolliti keɗoɗen ɓe min jalti famin darta hakkeji amen wona famin gaɗa baasi na goɗɗum fade amen andalle tawi police e ana caggal amen e yesso amen fuu ɓe tippike amen gaz ngaji yuɓɓo inde ɓe min gotanta ɓe gañi kaɓe nambike ɓen ɗum haɗata ɗon tan min jokkan hen fande min kewti hakkeji amen fuu ri princess to gollanmi miɗon jiɗi couvre feu o darme famin puɗɗita golleji amen mana bamako tan heeɓi o tiɗalla hollude metti muɗum les région clicoro o sukaɓɓe nangui laawi ɗi cuumi pineji e laawi mawɗi nde gendi ndi to kati to poste police goto hippama sumama to kuccala to haɓo waɗi hakkude police en kañi e holloɓe metti muɗum en ko yaada e yimɓe sappo ka nangama e majjun ɓe fuu koɓe darta couvre feu o ite neɗɗo goto e holloɓe metti muɗum en to kuccala to wonko sifanimi hen keɗoɗenmo min tampi komi piyete ko kañi e torraji goɗɗi ɗi yimɓe police kamɓe rende yimɓeɓe ɓe torrata ɗum en kamɓe horma ɓeɓe andi ñaw o wala ɗo mali ɗo fana majjur woni couvre feu o darne saabi ñaw o wala ɗon ngol majogol waɗi wakkati mo leydi ndi woni e rafi ndenagu cellal ɗum ana wawi waddude tiɗallaji mawɗi e majjum keɗoɗen birema eɗi dikko sociologue ko sifi hen
wayi wonde tiɗalaji laamu yi watta ka sa waɗi kamɓe laamu ko mbawi naso jirde policier ne mbawi dirdeɓe yo kaɓe mbawi barmude hen yo kaɓe mbawi mayde hen ay soɓe jeehi ɗen no kuuje ne faɓe kollam metti mabɓe hen eɓe mbawi ɓattodirade e mbawi ɓuccodirde ay wawi wonde lattare sababu fa ñaw o heɓa doole leydi ndi ɗumne wala ko tewta
hollitinde tan famminngol ana woodi wakkati joni o fa ɗi golleji darne
Aminata Dial a jarama farde meɗen yaade kabaruji haro calɗi e baru hollitama wiyede sukaɓe ko yatanoga yo jangguinama jande jonte ɗiɗi ɗum waɗi to gundam to ɗono ɓektirto golle
noon wori ɓeɗo sukaɓe pamminama ko nayiri banggal courant ngaji fa yettoyo remde sardi ngewo e pamore kañe e ñohude le oɗo nokku fa yettoyo du e maadi Ousmane Niali Boule ɓe paabirtide ko nayiri banggal kakele
hollitinde wiide baru ɗum yo hakkillo conseil local de la jeunesse jawdi ndi primature itti se jaari ansongo conseil communal des jeunes kañe e conseil local kañe ndu hokki toon sitterde ndiyam himɓe kennendi
ko woni fana muɗum faɓe ƴeyalla oɗo wattu mo ndiyam tiiɗi sanne le ngallure nde noɓe kaani faabirade jamare wonde toon ɗe
e jaran kabaruji haro calɗi baru home sport heɗoni koro muɗum
ayo homo sport ɗum wonono yaade so waɗa e birki sembe calɗi ley suudu muɗum wakkati joni ko wiya jamade heddo nokku goto ñaani bouɓe
a ɗum saabi ɓe kolliti wiide waɗoɓe homo e sport ɓe ɓe gaddira ɗum saabi faɓe keddiro fa hande koɓe keddiro e forme quoi pati ɓe jonnoɓe gorno e Hamsadou Goggo Touré yeehi hawre e yogaɓe mabɓe andi ko heɓinede foccitago Aminata Dial
wona couvre feu o wona uddude nokkuje ɗo mbiru wiccal ɗi waɗete waɗata so mota gollal ngal noon hollitiri suka goto gaɗo mbiru wiccal ɗi mo jaɓali halde inde muɗum kiɗo fuu o waɗan gollal makko biyetegal fitness cuuɗi omo jogui kaaki kanɗi e ngal gollal keɗoɗen mo
pratiquement
ɓuuri hewɗo fuu waɗan golleji am mbirugu calɗi cuuɗi wakkati joni o mbiɗa jogui kaaki yokaji e gollal ngal mbiɗa jogui kadile kanuɗe e majjum tappi koɓe sara e leydi ndi machine ngaji jiiri tottoɗi fa balla kan e majjum tawede ñaw covid-19 fo fuu omo anni heddorade no o wormoni wakkati joni o o wala lawol gongol fuu so wona cuuɗi keɗoɗen mo golleji majjum galda mbiɗu kuccalɗi mo gaɗanmi cuuɗi o kañi emo gaɗannomi sella o walla tawede joni saabi couvre feu o mi wawata yaltude mi yiltoyo jaam ɗum ɗum e tawede fuu heddade cuuɗi ɗi miɗa waɗa ko mbawmi fami heddoro no arande
baɗo hono annaɗa waɗa hum sport
aywa min ka wonno gaƴiranmi kasen ñali bulli
hay bisimilla e comité dirigence de la fédération malienne de football ono kabaru huminiɓe fiyoɓe ballon mali gaɗɗi bato altinaire ƴaɓɓine nde
noon wori Ousmane Niali Boule le oɗo boto wattu joni faɓe ƴewto yalla hono championnat Mali hani fuɗɗirtirde le leydi meɗen ndi kañe fa yettoyo koɓe noddirta ligue en ko
e kolliti wiide sini kabaru coronavirus o heɓanama jogola championnat o ɓantan sen jaari caggal leydi meɗen ndi Bundesliga a kañum ndu holliti wiide ne hani ɓantude championnat muɗum e le balɗe garoje ka supporter en kawrata hen
noon wori ɓe mbi ɗum hani ɓantude le sappo e joyi lewru mai waroru ndu kanko noddirta Angela Merkel ɗum woni chancelière leydi Allemagne ndi kanko hokkuno ɗiɗo kabaruji ɓe kolliti so macciɗi ana piya tan fiyo goto natta toon sona fiyo
miccintinde wiide championnat allemand hono championnat ngaji kedi ɗi fuu darnama saabe ñaw coronavirus o baru farde meɗen sedde hollitinde wiide FIFA ɓami dabareji keesi hono ko joueur en tatton wayltete ɗum joni ɓe gaɗi joyyi
noon jaati wori Ousmane Niali Boule faɓe ƴewto yalla hono fiyoɓe kan heɓirde dow hen kabaru ko nayiri banggal foftere ɗum jokkitite falle lewru décembre hitande 2020
baru min miile accirani kabaruji ɗi hande aytiya
noon jaati mbirten Ousmane Niali Boule so mbaggu weeli tan yoni ɓilede ɗum no hollitinde numéro meɗen wiyamo omoni 37 321 wattu joni o yo ñawnodirteɗo corona virus kañum wonli leydi meɗen ɗi ɗati mbiyaɗɗi jamande tinno tabo ɗum fati jeefe no konandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen touso grain wara yowade dow kabaru birki sembe cetta